FM record, Mr. Magic, Magic. Tumutaye, tamukamba, wakubie tamukamba, nikulie tamukamba, nalilia kutaya, nakankuta nakayamba. Kwamia ijuma, nikanisa nina kesha, kuna watu wamelala, natusulino kwina kwina. Ni wakati wajulishwe, anapesema wasitulize. Kwamia ijuma, nikanisa nina kesha, kuna watu wamelala, natusulino kwina kwina. Ni wakati wajulishwe, anapenena wasitulize bao. Tumutaye, anapenena wasitulize yao.
Halisungu kikosa kunisifu, mawelazi waya nisifu. Nenege waziki kunisifu. Halisungu kikosa kunisifu, mawelazi waya nisifu. Nenege waziki kunisifu. Halisungu kikosa kunisifu, mawelazi waya nisifu. Nenege waziki kunisifu.
Ebu nipe sekunde dakika kia kika niweze kumsiku yawe. Mbele zake nafika siwezi kwa bika katika lazima tuwe. Akanipiga na msasa mbele zake nkalainika kama pamba. Doma na kongota sasa neno lake lazima lizidi tamba. Mimi sangojea eti mawe yenu kia kumsifu rabi. Mbele zake ntajongea chungu zima madaha kwangu ni dadi. Mimi sangojea eti mawe yenu kia kumsifu rabi. Mbele zake ntajongea chungu zima madaha kwangu ni dadi. Mimi sitangojea eti mawe yenu kia kumsikura bi. Mbele zake nitajongea chungu nzima madaha kwangu ni dani.
Halisungu kikosa kunisifu, mawe lazi waya nisifu. Na ndege wazidi kunisifu. Halisungu kikosa kunisifu, mawe lazi waya nisifu. Na ndege wazidi kunisifu. Halisungu kikosa kunisifu, mawe lazi waya nisifu. Na ndege wazidi kunisifu.
Bingi vya kituwa yelele, kwa mulungu sunga yelele. Bingi vya kituwa yelele, kwa nyasa ye sunga yelele. Bingi vya kituwa yelele, kwa katunda sunga yelele. Bingi vya kituwa yelele, kwa engai sunga yelele. Interconnection Gospel Music DGA, not with the song. Tunacheza kucheza cheza, 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 tunacheza kucheza cheza. Songa nas, tamukamba, taya nas, songa nas, tamukamba.